none. Belinda, hey, yeah, yeah. Belinda, oh none. Belinda,
just man.
Belinda, my shame, nishinda. Belinda, kila siku na kulinda. Belinda, 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 kila siku na kalenda. Belinda, 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 tapenda tuishi pamoja. Belinda, Belinda, kila wakati mina kuwaza. Kipeni tango umemaliza. Naimba ngoma baby sikiliza. Amuka baby aza kucheza. Belinda baby mbona nipendeza. Amuka baby aza kucheza. Belinda baby in your mass it wate. Belinda baby malumite. Honon Belinda, hey yeah yeah. Belinda honon Belinda, hey yeah yeah. Belinda maisha meni shinda. Belinda, Belinda, Belinda kila siku na kulinda. Belinda, Belinda, Belinda kila siku na kalenda. Belinda, tapenda tuishi pamoja.
Nyomi masi baby Belinda. Methodi suwa met yose kwa never surrender. Ikiliaza pali ando ruma male tanda. Ayo tiri maye minirata kale bunda. Like John Weber always be your defender. Masiri niku miet yose malu minda. Every day you're the first on my agenda. Select was a yo but energy go back to sender. Ndo mileni yo baby your body so tender. Without you life is hard maisha imeni shinda. O ungo ye mbango ye lingo ye. Mini muzu mafu ma eyes tap on the calendar.
Belinda maisha meni shinda. Belinda, Belinda, Belinda kila siku na kulinda. Belinda, Belinda, Belinda kila siku na kalenda. Belinda, Belinda, Belinda tapenda tuishi pamoja. Belinda, Belinda,
honon Belinda, hey yeah yeah. Belinda, honon Belinda, hey yeah yeah.
Baby, your body so tender. Without you, life is hard. My eyes are many cinder. Oh, ungo ye, mbango ye, lingo ye. Mini muzu mabu, my eyes tap on the calendar.
Belinda, maisha meni shinda. Belinda, 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 kila siku na kulinda. Belinda, 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 kila siku na kalenda. Belinda, 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 tapenda tuishi pamoja.
Rapper Blue Teeth King Hansa combination. Yeah, you know how we do. LRS Gang.